iyada oo dooda heerka sare ah ee shirka 97-aad ee qaramada midoobay ay ka socoto magaalada New York ee dalkan Mareykanka, ayaa waxaa la filayaa in hoggaamiyaasha caalamka ay ka gaaraan is-afgarad ku saabsan isbeddelada cimilada. Laakiin saamiyadu uma badnaan karaan Afrika oo ah qaarad doonaysa ugu yaraan 2 kursi oo joogto ah oo ay ku yeelato golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Dhanka kalena, maalintii Isniintii, wasiirka difaaca ee dalka Nigeria Maxamed Badaru ayaa waxa uu soo jeediyey baaq ah in dib u habeyn lagu sameeyo golaha ammaanka, isaga oo sheegay in ay kor u qaadi doonto cadaaladda iyo in loo dhan yahay.
We have been in 41 different United Nations missions to provide security across the world. Based on that background and the effort,
waxaan joognay 14 hawlgal oo kala duwan oo qaramada midoobay si weyn ay u sugaan ammaanka adduunka oo dhan, annaga oo ka duuleyna taariikhdaasi iyo dadaalka Afrika. Waxaan sidoo kale ugu baaqaynaa qaramada midoobay inay dib u habeyn ay ku sameyso golaha ammaanka si Afrika ay u hesho kursi joogta. Waqtiga waa la joogaa, waxaan u qalannaa cadaalad iyo sinaan.
Nigeria maaha dalka keliya ee Afrikaanka ah ee u ololeynaya amaba u qaylinaya isbeddel. Madaxweynaha Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa ayaa axaddii waxa uu yiri in masiirka amniga adduunka gacanta loo geliyo dad yar oo lasoo xulay marka ay tahay aqlabiyadda ugu badan ee u dulqaadanaysa halista khataraha waa cadaalad darro, waa xaq darro, waana mid aan sii jiri karin. Sidoo kale, William Ruto, madaxweynaha dalka Kenya, ayaa sidoo kale waxa uu dhaliilay nidaamka dhinacyada badan leh isaga oo yiri way caddahay in aanay ku filayn. Sanadkii 2005, Midowga Afrika waxa uu qaatay waxa loogu yeeray Ezelwini Consensus ee Ethiopia si ay Afrika ugu yeelato golaha qaramada midoobay ugu yaraan 2 kursi oo joogto ah iyo 5 kursi oo aan joogto ahayn. Falanqeeyaha xagga amniga Senator Iroyigbu ayaa waxa uu taageeray dalabka Afrika, laakiin waxa uu sheegay in ay jiraan wax badan.
Whether Africa should be represented is a right call. Nigeria stands in the right mix because of one is one of the most important country in Africa.
In Africa la matalo waa baaq saxa. Nigeria waxay u taagan tahay isku dhafka saxda ah, sababtoo ah waa mid ka mid ah waddamada ugu muhiimsan Afrika, waana dalka ugu dad badan Afrika, lehna awood dhaqaale oo aad u weyn. Laakiin ka mid noqoshada golaha ammaanka ee qaramada midoobay ma damaanad qaadayso xasiloonida gudaha haddii dhammaan arrimaha keenay ammaan darada aan si wanaagsan wax looga qaban.
Waddamo badan oo Afrikaan ah ayaa weli ku hoos jiray gumaysiga waqtigii golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Laakiin sanad kasta UNGA waxa ay golaha u soo doorataa 5 xubnood oo cusub oo ka kala socda aaga kala duwan oo juqraafi ah muddo 2 sano ah. Afrika ayaa 3 kursi oo wareega ku leh 15 xubnood ee golaha. Aasaasaha hay-adda Security Watch Africa Initiative, Patrick Agbambu, ayaa sheegay in Afrika ay u baahan tahay in la midoobo si loo helo mathalaad wanaagsan.
So the biggest threat to Africa getting that seat is Africa itself. Africa do not have a united front.
Khatarta ugu weyn ee Afrika ka haysata kursigaasi waa Afrika lafteeda. Afrika ma laha halgan mideysan, ma laha cod mid ah oo ay ku awoodaan in laba dal ama hal waddan hore u sii wadaan. Qaabka cinkaasi ah hore uguma socon kartid, oo waa guri la qaybsan yahay. Sida uu xaalku yahay ururada kala duwan ee midowga Afrika ayaa u muuqda kuwa aad u kala qaybsan, oo mid walba uu dhinac kale si weyn uga soo horjeedo. Marka dunidu waxa ay u fiirinaysaa uun Afrika.
Hoggaamiyaasha Afrika ayaa sidoo kale waxa ay ku baaqayaan in dib u habeyn lagu sameeyo hay-adaha maaliyadda adduunka iyo dib u qaabaynta deynta. Toddobaadkii hore, Mareykanka oo ka mid ah 5 xubnood ee joogtada ah ee golaha ammaanka qaramada midoobay ayaa sheegay inay u furan yihiin amabaanay waxba ka qabin 2 kursi oo Afrikaana, balse aan lahayn awoodda diidmada qayaxan. Dhanka kale, mas-uuliyiinta dalka Nigeria waxa ay rajaynayaan in dalkoodu uu hal kursi geegsado oo uu helo.